White James, see so up, I'm a fan in on game, say what show show.
More for your gun.
Them chaba, give me one on a la. Them chaba, can I talk when you matter, mama? Them chaba, give me one on a la. Them chaba, can I talk when you matter, dada? Study, casino, office in Iba. Kitoka kienda na naela kaza japo maisha na kuenda na kila kivaa uliza MC zo ili niponza chapa na kwenye giza mama nini washata mchumba ajiwishi na mama anajuwala na kila ba kila mtana zaria na ukipita utamkuta meka azabu yake mina nipaka azabu wea makweli mina mchaba mekwaju mekwaju
ile mchaba kile wanaonala ile mchaba kanyata kwenye mata mama ile mchaba kile wanaonala ile mchaba kanyata kwenye mata dada
hata mashoga zake mtani walimwambia jaribu kutulia haya maisha dunia usiku unatoka asubuhi unarudi unafanya kusudi unafanya kusudi kwanza adhabu yako mimi nanipaga adhabu wea makweli mimi nakuchapa mekwaju mekwaju
ile mchaba kile wanaonala ile mchaba kanyata kwenye mata mama ile mchaba kile wanaonala ile mchaba kanyata kwenye mata dada
mchizo hapa alokuambia na alikambiwa amini kwamba umechelewa karibu nyo China pilipili na Asia washo wake wewe
we dada usite mafuta kama vipi tena
mama
kwa mzoka ukipanda angalia usimwage rasi
alipo kazini mwanaume napiga kazi
umo
tikirudi uswazi tunatumia ziwazi kazenye misere
mama
sinipige kelele mama kazenye misere sinipige kelele dada kazenye misere
mama
sinipige kelele mama sagalumbasa
mama
dada kata sagalumbasa ukikata kama banta balia sagalumbasa
mama
mama gusa sagalumbasa ukikata kama banta balia sagalumbasa adada gusa sagalumbasa ukikata kama banta balia geuke mwezio geuke kushoto mama geuke kulia
tena
geuke unacheza naye geuke kushoto am geuke unapali naye geuke kushoto am geuke kulia basi mgeuke na pale geuke na kule mama mgeuke na pale am geuke na kule tena mgeuke kushoto am geuke kulia mama mgeuke kushoto am geuke kulia mama sagalumbasa
mama
dada gusa sagalumbasa ukikata kama bata balia sagalumbasa mama gusa sagalumbasa kama ba we balia sagalumbasa mama gusa sagalumbasa diwale kama bata balia
halo
Shona vo chuma gam chicha tembele Na inama unachuma mama mchicha tembele Anione shona vo chuma gam chicha tembele Na inama unachuma mama mchicha tembele Anione shona chuma vipi mchicha tembele Na inama unachuma mama mchicha tembele Anione shona vo chuma gam chicha tembele Na inama unachuma mama mchicha tembele Anione shona vo chuma gam chicha tembele Na inama unachuma dada mchicha tembele
Bona niona mimi minakona wewe Mina kuona wewe
Nionesho na vochu maga mchicha tembele Na inama unachuma mama mchicha tembele Nionesho na vochu maga mchicha tembele Na inama unachuma dada mchicha tembele